exclusive from zhitspromos.com.
Chapter 1, tikupezeka kunzuzu. Chapter 2, tikupezeka kulirongwe kapito city. Chapter 3, tikwera mpaka ndege mpaka choni. Chapter 4, chuma ndiwo ndisata sachuluka. Komama vuto akabwera, tirimbana nao sotoka. Komasi kafika nsopena, chibwerera kunyumba. Mene kumuzi akawalandira. Ena ku UK, ena ku America, ena mumu no mu Africa. Ena muna siyana, muna siyabale. Haku mafunsana kodi mtafika. Ena timuli ndimanyasi simga bwere nsopazana. Mdata mauzi kuyenda kunjako.
Kumuzi kundo waka mbumbu za kutimudane na tima kuchitira ninsanje kundo.
Komama futo waka bwera, tirimbana na onsotoka. Komasi kafika nsopena, kwerera kunyumba.
Kunyumba nkomwe kulabalewanga, kunyumba nkomwe kulichitetezo, kunyumba kuli anaanga, kunyumba I don't mind, olo akandiweruze, kunyumba, bola bwalola kunyumba.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.
Chuma utakupanga china kumamo yo ndikamboti.